enkosini yaphuma difihle kwinguzi nentshaba nayo yonke imimoya thatha indawo njengosomandla sindise impilo yam kwaba bantu abalunganga kuba namhlanje ndibonile uba Namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thina silwa nemimoya Ama sibanjwe moyeni Ezimfazwe sizibonileyo Aziqali namhlanje Ziqale moyeni Ngobe moyeni